dur ka baxay dulkeeni adaha dhaxyareey daldeelano dayhi ku arkan ku dhaafayni asidii dur ka baxay dulkeeni adaha dhaxyareey daldeelano dayhi ku arkan ku dhaafayni qaqiyo lafyahaaga dhugto markaan ku dhawaaday dhaygaagayo dadyahay nabi yuusuf baad dhaxasho mid ku dhiga hooyo may dhaline mid kula dhaga dunida kama dhalane daqaaqiyo laafyahaaga dhugto markaan ku dhawaaday dhaygaagayo dadyahay nabi yuusuf baad dhaxasho mid ku dhiga hooyo may dhaline mid kula dhaga dunida kama dhalane tan ku hela dhabtay ilaadayo dhibkiyo qaarawgiihi idhaafeeno adaadhooday xumaahan baa dhaqo dhismaha nolosho dhan baa tahay daraaro tan ku hela dhabtay ilaadayo dhibkiyo qaarawgiihi idhaafeeno adaadhooday xumaahan baa dhaqo dhismaha nolosho dhan baa tahay dimino danki hila gayaba hala hal dalado xumi hila gadaw horay ba hatay nadame tirana hala kala dimino danki hila gayaba hala hal dalado xumi hila gadaw horay ba hatay ku dhow hurtaaye miyaad day boogta dhaawacaho dholey dhaktar kaygi maahad noqone holoy dhaktar kaygi maahad noqone jacayl daba maanta igu dhacayo adaa keliga ku dhow hurtaaye miyaad day boogta dhaawacaho dholey dhaktar kaygi maahad noqone hunooy dhaktar kaygi maahad noqone daraartan ku hela dhabtii ilaadayo dhibkiyo qaarawgiihi idaafeeno adaadhooday xumaahan baa dhaqo dhismaha nolosho dhan baa tahay daraartan ku hela dhabtii ilaadayo dhibkiyo qaarawgiihi idaafeeno adaadhooday xumaahan baa dhaqo dhismaha nolosho dhan baa tahay daraartan ku hela dhabtii ilaadayo dhibkiyo qaarawgiihi idaafeeno adaadhooday xumaahan baa dhaqo mahano la shoho damba aktahe. Darara tanku hela dabti ila dayoho dibki o garugihi ita fenoho ada dodeye huma hamba dagoho mahano la shoho damba aktahe.